studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe oɗo saaha sakkike moɗon Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi Petting Jara wonani en to ɓoggi jande to. Masibaji ɗiɗi pewtina hanki gawo ndenno kam minisma kañum eɗo golloɓe minisma daaki ɗi masibaji ɗi akmi andini kañum golli gaɗi maayɓe nayon sappo mbarmi taton ɓe ko ana nawni fa sanne ɓe kufinaji bula bula e golloɓe minisma goni masibinaɓe. Hoorejo larme Mali ndardi pelle larme ɗe fuu juɓɓiɗo golleji. Général Mahamadou Touré haali ɗum beete hannde nde o yiidi e golloɓe gollirde haro calɗi soldat si en. Ɓeydande doole ley daranaade rewɓe ɓe torre hewti ley baasiji woni imaaɗe batu gaɗɗo beete hannde Bamako ɗo. Woni fam e daraniiɓe rewɓe hewɓe moɓodi e oɗo batu. Usine kesso o udditaɗo sego o moƴƴina hitande fuu towniji ujunaji capanɗe joyyi engrais ndende nde gollirde hurmitande keña gollinan ko yahata temedere e sappo neɗɗo. Yo ɗi kabaruji wonɗi men jogani o hannde bisimille mawɗon e dow studio tamani. Mo kufina bula bula leydi Chine goto kañum e civil en taton gollanoɓe Nations Unies gawto keddi e masibaji ɗiɗi gaɗɗi jamma talatare janje aralbare. Yo kam MINUSMA nenno yo kam ONU e gollanoɓe muɗum ley Mali ɗo ɗi masibaji pewtina ɓe kufinaji bula bula taton du mbarmi fa sanne ko ɓuri civil en sappo du gollanoɓe MINUSMA ganike hen nenno keɗaɗen mumini sende bu fa ɓeydoroɗen faamu.
Samgol arande waɗamande 20 tarɓe tiriki e minitaji capannayyi e joyi kamminisma gonɗo le dene château dow gawo ɗon yiite hondi sordasi chinois gonɗo e minisma heddi hen kaske ble taton dum barmi kañum ko fotti golloɓe minisma sappo barmi dum civil 1 ana e maɓɓe kamɓe ɓuri hewde dum. Kabaruji kolliti wiide cuuɗi ɗi minisma moƴinani golloɓe mum woni koɓe mboni. Minisma imini hélicoptère ngaji mum faɗɗi kayboya dow nokkuji jeɗe kañe guɓɓal jawningal walde le gallu o. Caggal samgol do kamminisma jon e kaɓorɓe udditi yiite e gollirde minisma pewtuɗo e haɓude mingaji iɗum wiye UNMAS. Gollirde de ana le dene gawo wonde malen ɗiɗo kaybowo nokku o e andinaɓe andal goto barmi ɓeɓe gollana gollirde gollanore hoore mum dow denagu. Laamiɗo minisma Mamad Sale ana difa hollitti samgol do kamminisma golle dofeyaku o nardi e laamu Mali kañi heƴaɓe laamu gomɓe gawo gaɗa bawdi mu fa gamɓe ɗiɗo golleji bonɗi kewte naɓe yeeso sariya.
Alkaida o Maghreb Islamique wi yo wonduɓe almurabitun ngal hoore muɗum yo Moktar Bel Moktar golli ɗiɗo masibaji. O kabaru yo ley nokku yeɗore kabaruji leydi Amérique haybore ley internet sattinɓe diina andina nde fedde jiyadinkoɓe wi ɓeydan faamu ko warta no golle o waari. Caggal ko waɗi hanki gawo ko mono fuu ana sulli wonɓe ley gallure nde ceydi ke wayde deƴere ley région o fewde e no ɗum worri ni yimɓe ana darda warɓe wallude kañum e larme Mali fuu immo daro. Ɓe mbi du hono hoolare ana hani wartude hakkunde heɓude doole du hakkunde hono yimɓe e larme leydi meɗen fawarde e warɓe notade ɓe. Kanko Moussa Souma Maiga inde andite gawo o haalde Issa Fagaba Sissoko keɗaɗana ko mumini sendebu faccitani en.
E ɗum tiiɗi sanne saabede yimɓele ɓe ana sullani wayde denagu le nokku fuu denagu wartay gawo fa handen feeso sordasien ana ton. Non ɗum wori le nokku gonɗe bange gawo nokku o renaki e kilométre ji sappo wayde denagu mawɗo woni ton ko waɗa hanken tori yimɓe gawo. Miɗon darta laamu tinnito e feejude denagu. Miɗo andi sordasien Mali ana wondi e janginede kañi heɓude kakeji kaɓorɗe kaɓeɓe kandi e koɓɓuri ɗum ɓeɓe kandi e jande do haɓɓude sattinɓe diina. Yimɓe e kakeji ɓeydo kañe ɓe jara e garta no yafiri ko wonani minisma. Miɗo yiɗi sembe mum mawna pati o joɗo domde fa o haɓe omo hani lalnade e walde.
Hanki yimɓe ɓe anda kako goni caami e nokku gollirde policien intangon heedi udalan nokkuɗo hakkunde muɗum e kerol Mali yo kiloji nayyi ko heɓa nanɗe policien Burkina taton keddike hen. Kala ko jiɗɗon ɓeydorade faamu pooɗe fay dow bemal amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani. Ahmad Alfaki Almadi darrete yeso sarobe CPI to heto nyande noga didi lewru utundu warorundu denno suudu sere jetto burundu andini odo kabaru handen Ahmad Alfaki Almadi bami anni hono yadirde kanyu wadi golle ko o hayfa ko nyande mudun hono horejo larme meden kanko ni duwon chef d'état major général de division Mamantoure o yidi bete hande e gollobe gollirde haro chaldi soldats ye o wi o wadi du noddango fa gollidal juppo hakunde pelle larme de fu nane général Mamantoure wonko haldi Alousseyni Abba Touré kede dano ko Mamadou Sendou Mamadou Sama Seku facitane en
nous avons besoin pour le renouveau des armées
bangal mo intingol larme o kule kertade didi goni de min kaja e ka fuf ane modon goto o do cellal celdi lattodo sababu eden nawtoro dole kala tidalaji dimin kawrusi le golleji amen goddo o do cellal hakille lattantodo en sababu susude e huntande hore golleji amen di sabu amen kay yo kawon waybe mombe kaso Allah fodi dun lataaki beydana en landilande kaw goddo wona hawede buri nawde ndedo ana wawi fergitade fa hosa samude ka tiagal mudun immo hinno hajuji mudun darano dun tidalaji godi di kambare dun mi yidi tawede hakune modon miden dardo on dun gotum mako sallaso won basudo tan dan kinido joomu beydana mo yakawere tajoro biide leddi malindi e bibbe mudun bronni en fuf
important c'est la communauté c'est le mali
batu wadi do no rewbe torrabe kewtirta hakkeji mu en bete hande bamako nenno onifam mobodi e daranibe habanade hakkeji rewbe odo batu yo beedande dole yubbo golleji darantobe rewbe yanabe be kanko Maxime Vinator kejado onifam do malido o haldi Assetou Kanté keddana ko Ousmane Yali Bouli faccitani
le constat étant que
le taika mugo anni wadedan heewi yude daranibe golleji mu fa rewbe kebbe toraji kabaruji mu en darane kanya bibbe rewbe toraji kewti toraji be kebbe wawtu ba seji toraji di jommen cuudi mabbe gadibe e toraji di be kebi le dewle anakan daranede ka dun daranaka no haniri dun sabi fanda kawritangal mine e minister daranine dun min dawrdam min bama dabareji kesi fewde walude rewbe tidallaji di kewti sabi rewbe toraji di kewti ana le tidallaji nenno be kani wallede min gon dabareji ko waye biltude hebbe toraji le fitnaaji di ka jogi be toraji le dewle mubbe na le galleji mubbe kanyun dabare mubbe wana ko balli
e coordonné par tout le monde
ila kenya ngalluru segunde malama hebude usine keso engrais o usine fabato notade himmeji remobe region o de gollirde gollina yimbe temdere e sapon fa heba mujjinde le hitande fu toniji ujinaji 52 joyi engrais nana ministre usineaji leydi meden kanko Abdul Karim Konate amo wonna hurmitigel usine o wonko haldidu e Mohamed Cissé kedodena ko Ousmane Niali Bouli facitani en
unité produira de l'engrais organique
o usine do engrais ngaji mujjinete engraisji mujjinirte kulle yoje dabaji hono luwe kolche guri kanye chowindiri dabaji o ijina na waye mudinde tonuji ujinaaji sappo engrais le hitande na fa ujinaaji nogay bale mawde hono imo e cdao fukkimi yamirode mudingoldi engraisji gollirde bietende elephant vert mali amino anniye wallirde milliard ngaji tati sefa de mudinde gollirde nogay e jenay jottini adi mabbe fa be guri ko be mino be dokki milliard ngaji joyi kanye be mudini gollirde temdere sappo bawde bamude gollobe ko yaata ujunere dun beydenan kebal e region segu o
de la région de Ségou.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famata hono kuran waran wartude le burem tagal lebbi sappo ko kuran tadi ko gollirde til gaz fuditan golle mudum le puddode lewru ramadanan nden yo bibbe ton wombe njolari ndokki ko yata fa ujinaji 76 fa kuran hebano wartire le ngallonde batu fuddi kenya kunsum le cercle ansongo do deere e dewrintinal ko badato yimbe temedere yube gure commune burafu kawri e odo batu hakunde janyeli maire o holliti masibaji kewdi ngadi nenno fewde e lumotobe le commune o e be darta du be gadobe masibaji e joppat kaborde nenno nganadu e ngana suudibe kaki di wattu mudun jabbi nangadi kuchala ngadama yumdi nono mayonnaise hono gongoji kosam gongoji sardine kanye tomati fawarde e makoroni fu ane majjun nono daranibe di golleji bi yo rende hono sodobe e torraji di kaki di wattu mudun jabbi dun di datu mudun jabbi kanko prefet o ndardi jama o heba sebande hakkilo pati heba hen torra yo dido kabariji woni dum en jogani yo hande kedde hedade yewtere ma ane yeso yen ji jango